mwe mpulira bubi banange mweyisawo we baganda baffe era mutuyisa bubi gweneseeno ne kumalamu gyolireka n'ogenda mweyisawo we mbakulimidde banange munkola bubi mwakulira wayemu abatayina mitima yadde ye watuza nkoleja to make awareness everywhere kubanga buli olaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ŋamba kwe memba mu paramenti mulugube ebyo ebiteeka by'obagabako omutali kantu mulugube mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mulugube mwabatunda obululu mwe
abasibe bakigala batawulira banange kikugasa kimuli okubeera n'omutitimba ogujjudde mu njuyo naye nga bweyitako mu kkuba okugenda ewwo beyagusa lukyo nga weerabidde tikwotudde gotemye lulikya ne kiggwako ekikisanjudde n'abantu ba famireyo bakotogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna olusi n'emikwano gyo naalumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerira bibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabye kubanga buli woolaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ebyo ebiteeka by'obagabako omutali kantu mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mwabatunda obululu mwe mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mpulira mbakooye kola mukulembeze kyokka nga sente baziwaatira imwe muuza kimononoonoolibyo bi naye nga bali benguzi atira imwe Foreign soldiers. Sabatu sabira seno abajagala kumutima ngamba gwe moyo wagwanga kuma Uganda nabantu bayo yagala mno yagala mna Uganda kuma mno sabira mno sabira Uganda kana kayimba kenyimbye gwe ndi bafunde bana bange mbakume kenyimbye gwe ndi bangeza bana bange mbakume neraba for God and their stomach sad Mr. Politician you better change you make southern and southern so people cry why Lord I'm asking act accordingly for God and my country bless back in the ghetto happened to humanity.